Ebyo obulamu ssaako ne bannamikago mu disitulikiti y'ekirya ndongo basanyufu bya nsosola omuwendo gw'abaana abato abakunziba okukendeera mu disitulikiti eno. Alipoota ekwata ku ndiisa y'abaana ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 mu disitulikiti y'ekirya ndongo eraze nti omuwendo gw'abaana abakunziba gukendedde okuva ku bitundu 10 ku buli 10 mu mwaka gwa 2024 okutuuka ku bitundu 7 ku buli 10 mu mwaka gwa 2025. Babadde asisinkanye bannamikago okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana ekya UNICEF amunsisinkana yindidde ku kitebe kya disitulikiti y'ekirya ndongo akola ng'akulira ebyobulamu ekirya ndongo Dr. Irene Nabitaka ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bw'okusomesa abazadde ku ndiisa y'abaana ennungi ssaako n'okwongera ku muwendo gw'abasawo abasomesa ku ndiisa y'abaana wadde ng'ate embeera ekyusemu. Wabula ono era ategeezezza nti waliwo n'abazadde abakyalina endowooza nti okukonziba mu baana baabwe liba ddogo.
Ba disitulikiti tusomeseza ba health workers ogenda wansi okusomesa community nti okukonziba ku abaana babano babeera bafaananye batya ate kiki ekibaleetebwa okubeera mu eyo embeera so lati nti abazadde bwe balaba nti abaana babwe bali bwe batyo bajja okufuna obujjanjabi. Tumanyi okukonziba kuli kuva ku njambi, tumanyi wano abantu basimba nnyo kasooli n'ebijanjaalo naye tumanyi ekyo kyokka si kyekiriisa ekisinga okubeera mu omwana omuto akula kyetaagisa. So tutrayinza okusomesa mama communities nga emmere weyina okubeera ewaka newo okugitegeka sirati abaana babawa ekirisanga kirimu ebirungo biyitirivu kirimu proteins kirimu naye proteins zekanki okusinzira kye bayina.